We're going to talk about forgiveness.
Tugenda kwogera kusonyiwa.
I'm going to talk about God's forgiveness, and then I'm going to talk about our forgiveness towards one another.
Ngenda kwogera kusonyiwa kwa Katonda ate bwe namala njogere kusonyiwa masekati gafenga abantu.
My first question is, why do I need forgiveness?
Ekibuzo kyenina ekisooka kiri nti lwaki neetaaga okusonyiwa?
Because I'm a sinner.
Olw'ensonga ndi mwonoonyi.
And the more I get closer to a holy God,
era gyenkoma okusemberera Katonda omutukuvu,
I see how great of a sinner I really am.
Ndaba engeri gyendi omwononefu oba omwononyi.
The Bible says in Romans 3 some very terrifying things about us.
Bible yetugamba mbalumi esula eyokusatu ebintu ebitukanga.
It says there is none who understands.
Atugamba tewali n'omu ategeera.
There is none who seeks for God.
Tewali n'omu anoonya Katonda.
All have turned aside. Together they have become useless.
Bonna bonna bamwebalama era tebalina makulu.
There is none who does good.
Tewali n'omu akola kirungi.
Not even one.
Tewali n'omu.
Their feet are swift to shed blood.
Ebigere byabwe byangu okusiiga omusaayi.
There is no fear of God before their eyes.
Tewali kutya mu maaso gaabwe.
In verse 23, it kind of sums it up.
Mu lunyiriri olw'23 akiwumbawumba.
For all have sinned and fall short.
Agamba kubanga bonna baayonoona ne batatuuka. Ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda.
And as a result of this,
era ekivaamu ekyo,
it requires punishment.
Tugwanirwa okubonerezebwa.
God could not have just decided to say, I offer forgiveness.
Katonda teyasalawo obusazi n'agamba mbawa okusonyiibwa.
Because he cannot turn a blind eye to sin.
Olw'ensonga tasobola kwebalama kwonoona.
Exodus 23 says, I will not set the guilty free.
Agamba mu kitabo ky'okuva nti sijja kuleka bonoonyi kugenda nga tebabonerezeddwa.
Romans 1 says God's wrath is revealed against all ungodliness and unrighteousness.
Balumi emwatugamatino obusungu bwa Katonda buli eri abo bonna abatatya Katonda ate era abatatambulira mbutuukirivu.
Romans 5:10 says we are enemies of God.
Ate Balumi 5 atugamanti tuli balabe ba Katonda.
Ephesians 2 says we are spiritually dead.
Abefeso 2 atugamba erage na maso natugamba nti twafa mu moyo.
So God is just.
N'olwekyo Katonda mwenkanya.
And he must punish every violation of sin.
Mwekyo kye kitegeeza nti ayina okubanga abonereza buli kwonoona kwonna.
So how does he offer forgiveness and at the same time uphold his holiness?
Kakati ekibuzo kye kino, awatya okusonyiwa ate era mu kaseera ke kamu n'agabirira obutukuvu bwe?
Through Jesus Christ.
Okuyita mu Yesu Kristo.
It says in the Bible that Christ died in my place.
Mu Bible yatugamba nti Kristo yafa mu kifo kyange.
2 Corinthians 5:21 says he made him who knew no sin to become sin on my behalf so that we might become the righteousness of God in him. In a sense, God put my sin on Jesus. And he paid the penalty and Christ's righteousness came to me.
Kakati mbakoliso atugamba nti nno yamufuula ekibi oyo atali mwonoonyi n'afuuka ekibi. Kiki ekitegeeza? Kitegeeza nti nno yaddira ekibi kyo n'akikuggyako n'akiteeka ku Yesu Kristo gwe n'akwambaza obutuukirivu.
1 Peter 2:24 says, he bore our sins in his body on the cross.
Petero ekisooka agamba nti yatwala ekibi kyaffe n'akiteeka ku musaalaba.
Through Christ's death, he purchased us out of the slave market of sin, setting us free from sin's bondage.
Say it again.
Christ bought us out of the slave market of sin and set us free from that bondage.
Kristo yatugula okuva mu kwonoona ate mu kukola ekikolwa ekyo n'atuta okuva awali ekibi.
Through Christ we have been made peace through his death.
Okuyita mu Yesu Kristo twafuna eddembe wabula nga tuyita mu kufa kwe.
Christ satisfies God's holiness.
Kristo akusa oba atukiriza obutukirivu bwa Katonda.
He's forgiven us.
Atusonyiye.
He removes the charges that were held against us as a sinner.
Atujjako omusango ogwali gutubalirwa ngaffe abononyi.
The Bible says he took the certificate of debt that we owed and he canceled it.
Bible yetugamba nti yakwata omusango gw'okwonoona oba ng'olupapula lw'okwonoona n'aluyuzaamu n'alusazaamu.
So that's why we need forgiveness.
Yensonga lwaki twetaaga okusonyiyibwa.
So let's turn your Bibles, if you have your Bibles, to Matthew 18, and let's peer into a conversation between Peter and Jesus.
Kakati tubikule Bible zaffe mu kitabo kya Matayo esura ya 18.
So Peter understands that we as Christians need to be forgiving like God forgives us.
Petero akitegeera bulungi nti nno tulina okubeera nga tusonyiwa nga Kristo naye bw'atusonyiwa.
So in Matthew 18 verse 21, Peter asks Jesus a question.
Mu Matayo 18:21, Petero abuuza Yesu Kristo ekibuuzo.
Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times?
Agamba mukama wange, muganda wange bwanyononanga ko namusonyiwanga emirundi emeka okutuusa emirundi 7.
Now the religious leaders believe that you must forgive somebody up to 3 times.
Bakirizanga nti omuntu olina omusonyiwa paka emirundi 3.
So Peter goes 3 plus 3 and maybe one more for good measure.
Kakati ye Petero bwati bwakiraba agamba nti no 3 bw'ogattako emirundi 3 oba oli awo n'oyongerako n'omulundi ogumu okubeera ng'otuukirira ekyo ekisaanidde.
Would that make for a good forgiving Christian?
Ekyo kinaabeera oba kinaawulikika bulungi eri omukristaayo asonyiwa?
And Jesus says no.
Yesu Kristo amuddamu n'amugamba nedda.
I say up to 70 times 7.
Amugamba emirundi 7. Oba 7 times 7.
That's 490 times.
Oizo gamba emirundi 490.
So 491, no more forgiveness.
Kakati wosuka mu botuka mu 490 mugumu kiregeza okusonyiwa teri.
I'm kidding.
Abadde asaga.
Jesus's point is simply this.
Ensonga ya Yesu Kristo yeno.
With the greatness of God's forgiveness towards us.
Okusonyiwa kwa Yesu Kristo okwekitalo gye tuli.
Our forgiveness towards one another is limitless.
Okusonyiwa kwaffe eri bannaffe kuyina okubeera nga tekuyina komo.
To make his point, Jesus tells a story.
Okubeera nga akakasa ensonga Yesu Kristo agenda maaso n'awa olugero.
Let's look at it together. Let's walk through the story that Jesus tells Peter about forgiveness.
Katunuulire olugero Yesu Kristo lwagamba Petero nga lwetaanya ku kusonyiwa.
So Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times 7, but up to 70 times 7. For this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves.
Agamba, sikugamba nti okutuusa emirundi 7, naye nti okutuusa emirundi 7, emirundi 7. Obwakabaka obw'omuggulu kye buva bufaananyizibwa n'omuntu eyali kabaka eyayagala okubala omuwendo gw'ebintu bye n'abaddu be.
So the kingdom is heaven.
Kakati obwakabaka ly'eggulu.
The king is God.
Era kabaka ye Katonda.
Verse 24.
Olunyiriri olw'abiri mu ennya.
It says, actually verse 23, for this reason the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. When he had begun to settle them, one who owed him 10,000 talents was brought to him.
Katudeo mulabiri mwesatu. Obwakabaka obw'omuggulu kye buva bufaananyizibwa n'omuntu eyali kabaka eyayagala okubala omuwendo gw'ebintu bye n'abaddu be. Bwe yasooka okubala ne bamuleetera omu gw'abanja ettalanta 1,000.
So the king says to his slaves, go collect the taxes from all my provinces.
Kakati kabaka agamba abaddu be nti bagende bakunganye omuwendo okuva eri yonna baabanja.
So the one comes before him owes 10,000 talents.
Kati eyasookera ddala yali amubanja 1,000.
Let's talk about how much that is.
Katwogere ku talanta ezo zenkana zitya.
One talent
talantem
equals 6,000 denarii.
Yenkana ne dinari kasanvu. Kakaga.
One denarii is one day's labor.
Kakati ate dinari emu igwalinga musalo kusasura olunaku omukozi.
That means that this slave owed the king over $10 billion.
Ekitegeeza nti nno omusajja ono oba omuddu ono yali abangibwa kabaka akasiriivu nga kamu akadola.
Or 163,383 days.
Oba oyinza okigeraageranya nti yali amubanja ennaku ez'okukola ennaku emitwalo 16,335.
That's 447 years worth of work.
Ekyo kye kitegeeza emyaka 47 gy'alina okuba ng'amukolera.
This is an incalculable amount of money.
Zino sente nyingi nnyo tosobola na kuzibala.
There's no way he could ever pay that kind of money.
Tewali ngeri yonna gy'yali asobola kusasulamu nsimbi zino.
The debt was too great.
Ebanja lyali ddene nnyo.
There was no way he could pay for that size of a debt.
Tewaliwo ngeri yonna gy'yali asobola kusasulamu banja lino.
So let's see what happens.
Katulabe ki ekituukawo.
Verse
25. Onyiri olwabiri mwetaano.
But since he did not have the means to repay,
naye kumanga teyayina,
his Lord commanded him to be sold along with his wife and children and all that he had, and repayment to be made.
Naye kumanga teyayina kyakusasula, mukama we n'alagira okumutunda ne mukazi we n'abaana be n'ebintu bye byonna byali nabyo ebbanja lisasulwe.
So in those days, if you could not repay, they put you in jail to work for the government until you could finish your debt.
Kakati mu biseera ebyo bwe wali nga tusobola kusasula bbanja lyo, bakasukanga mu nkomi oba mukomera okubeera nga okolera gavumenti paka ebbanja lyo we liggwayo.
But in this case,
naye mu mbeera eno,
he would not live long enough to repay his debt.
Yali tasobola kuwangaala kimala okusobola okubeera ng'asasula ebbanja eryo lyonna.
And in fact, it doesn't matter, does it? Because there's no way we could ever work hard enough and long enough to repay our debt that we owe Jesus Christ.
Era tekina makuru ne tukola kwenkana ki ne tufuba kwenkana ki tetusobola oba tetuina busobozi busasula banja letuina eri Yesu Kristo.
So what do you do?
Kati mumbera bwetyo okola
otyo. He's got a big problem.
Tuina ekizibu kinene.
That's just like you and I.
Kyefananizaako gwe nange.
We have a big problem. We have 10,000 sins upon sins.
Tuina ebizibu binene nyo, tuina ebibi bye tuina ngo mutwalo mulamba.
We could never work hard enough and long enough to repay them.
Tetusobola obate tuina busobozi kubera nga tukole ekimala okusasula ebbanja eryo.
James 2:10 says, for whoever keeps the whole law and yet stumbles at one point.
Yakobo 2:10 atugamba nti oyo yenna akuuma amateeka gonna naye ate n'ayonoona mulimu.
He is guilty of all.
Kitegeeza gonna abeera agasobezza.
So verse 25, but since he did not have the means to repay, his Lord commanded him to be sold. So the slave, verse 26, falls to the ground and prostrates himself before him, saying, have patience with me, I will repay.
Atugamba nti naye kubanga teyalina kyakusasula, mukama we n'alagira okumusuula mu nkomyo. Wabula olwabiri mu omukaaga agamba, awo omuddu n'agwa wansi n'amusinza ng'agamba nti, mukama wange manja mpola mpola nange ndikusasula byonna.
He does the only thing he can do.
Yakola ekyo kyokka kye yali asobola okubanga akola.
The debt is too great.
Ebbanja lyali ddene nnyo.
Not even patience will get it done.
Ate era n'obugumingiza bwali tebusobola lisasula.
Nothing good enough will get it done.
Tewali kirungi kyonna kyakisobola kubeera nga kirisasula.
So he begs for mercy.
Kyeyakola kwe kusaba ekisonyiwo okuva eri kabaka ono.
You see, everyone will give an account to God.
Olaba buli muntu yenna alina okuwa embalirira mu maaso ga Katonda.
At this point, the slave prostrates himself and begs for forgiveness.
Mu kaseera kano omuddu yeeyala wansi n'asaba ekisonyiwo.
That's what you must do.
Nawe ekyo kyolina okubanga okola.
You can't work it off.
Tosobola kubanga okolerera n'osasula.
You have to go to the all-sufficient Savior.
Olina okugenda eri omulokozi oyo.
So what does the king do when he bows in repentance?
N'olwekyo ki kabaka kyakola omuddu ono ng'amufukaamiridde?
It says, and the Lord felt, and the Lord of that slave felt compassion and released him and forgave him of the debt.
Atugamba mukama w'omuddu oyo n'amusaasira n'amuta n'amusonyiwa ebbanja.
The Lord of the slave felt compassion.
Mukama w'omuddu yawulira okusaasira.
And released him and forgave him of the debt.
N'amuta ate era n'amusonyiwa ebbanja.
All the debt that the slave had piled on,
amabanja gonna omuddu ono ge yali ayina,
that he probably stole from the king to make that much money,
obaoliawo yali yabba okuva eri kabaka okubanga akola ensimbi ezo zonna.
The king saw it,
kabaka yakiraba,
and forgave it,
bibyo byonna n'abisonyiwa.
He absorbed 100% of the slave's debt.
Ya yekenyini yesigaliza ebbanja eyo lyonna n'alisonyiwa omuddu ono kikumi ku kinnaakyo.
This is a picture,
kino kifaananyi,
of our gracious God,
kifaananyi ekiraga Katonda afa ajjudde okusaasira.
And any believer that comes to him,
okusaasira okwo kwalina erimu omukkiriza yenna agenda gy'ali,
with a repentant heart,
naye mu ekyo ng'olina omutima omwetowaze.
He forgives him.
Amsonyiwa.
But there's a shocking second half to the story.
Kakati waliwo ekyewuunyisa oba ekikanga akatundu akokubiri ku lugero luno.
Let's look at it here.
Katulutunuulire.
Verse 28.
Olwabirimu omunaana.
But the slave went out and found one of his fellow slaves who owed him 100 denarii. And he seized him and began to choke him, saying, "Pay back what you owe."
Agamba naye omuddu ono n'afuluma n'asanga muddu munne gwe yali abanja eddinali ekikumi, n'amukwata n'amugwa mu bulago ng'agamba nti, "Sasula ebbanja lyange."
This is mind-blowing.
Kino kyewuunyisa.
He owes him 100 denarii.
Amubanja eddinali kikumi.
Not a small amount.
Akakasente katono nnyo.
But nothing in comparison to what he was just forgiven.
Tosobola na kigeraageranya ku ekyo kye yali asonyiddwa emabega.
Because of the immense forgiveness of the king,
ku lw'okusonyiwa okunene okwakabaka kwe yali akoze,
it would be normal for that kind of grace,
kyandibadde kyangu okubanga omuddu ono asembeza ekisanga ekyo ekyamuweebwa,
to be extended to a fellow believer,
okubanga akisembeza eri omukkiriza munne.
But instead,
naye wabula,
we see him proud,
tumulanga alina amalala,
and hard-hearted,
era nga mukakanyavu mutima.
Sometimes we are sinned against,
ebiseera ebimu batwonoonako,
and it doesn't feel insignificant,
era tekiwulikika bulungi.
Maybe we were embarrassed,
oba oliawo tuswazibwa,
disrespected,
tuyisibwamu amaaso,
slandered,
tugeyezebwa,
cheated,
batulyaza amaanya,
left out,
batusekerera,
abandoned by our parents,
oba tusuulibwa bazadde baffe,
not cared for,
tetufiirwako.
But in comparison to what we've been forgiven of by Christ,
nebwo obanga ebintu ebyo obigeraageranyiza n'okusonyiyibwa okwatuweebwa Kristo,
it pales in comparison.
Kiwulikika nga tolina na kigeraageranya.
What does this slave say to his fellow slave?
Kati omuddu ono kikyayogera eri muddu munne.
Go to jail.
Genda mukomera.
You owe me money.
Nkubanja.
His response is shocking.
Enziramu ye yali ekanga nnyo.
And bizarre.
Era nga yeewuunyisa.
But this is what it looks like.
Ne bwekiti bwe kifaanana.
When we choose not to forgive,
bwe tusalawo obutasonyiwa,
knowing God's immense forgiveness for us,
ne tutategeera kusonyiwa kwa Yesu Kristo kwalina gye tuli.
for Christians to be unwilling to forgive one another is unthinkable. Shocking. Bizarre. Why? Because God's forgiveness is so immense. Listen to the slave's response. His fellow slave fell to the ground and began to plead with him, saying, "Have patience with me, and I will repay." You would think at this point he would remember, "Oh, that's what I did. When I fell before the king and I begged for mercy, he completely forgave me." But not this slave. In a sense, he's saying, "I know God forgives, but not me." Verse 31. So when his fellow slaves saw what had happened, they were deeply grieved and came and reported it to their lord all that had happened. When we don't forgive each other as Christians, we break the unity that we are called to as a church family. And it tarnishes the testimony of our Lord to the watching world. So what does the king do? Verse 32, then summoning him, his lord said to him, "You wicked slave, I forgave you all that debt because you pleaded with me. Should you not also have mercy on your fellow slave in the same way that I had mercy on you?" And his lord moved with anger and handed him over to the torturers until he should repay all that he owed him.
Olwasatu mwebili, awo mukama we na muita na mugamba anti gwe omuddu omubi nakusonyiwa ebanja lililyo na kubanga wanegayirira. Nete chigwanidde kusasira muddu munno nganze bwe nakusasira gwe. Mukama we nasunguwala na mukwasa abambowa amalo kusasula ebanja lyonna.
This is God's holy anger.
Buno bwe busungu bwa Katonda obutukufu.
Towards sin.
Eri ekibi.
He said, "Why did you not forgive him like I forgave you?" And how did he forgive him? Immediately. Freely. Eagerly. Completely. Lavishly. But no, the slave did not. When we as Christians do not love and forgive like our Lord Jesus Christ, we are walking in sin and in the flesh. And even though we are positionally clean before God, we break fellowship with God when we are not walking in the Spirit. So when we do not choose to forgive, we are in sin. And God will discipline us. I want to read a passage in Hebrews that talks about what God does to us when we walk in disobedience. Hebrews 12:6. For whom the Lord loves, he disciplines. And he scourges every son whom he receives. It is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. For what son is there whom his father does not discipline? But if you are without discipline, of which we all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. If God does not discipline disobedient children or Christians, that means we're illegitimate
Christians.
All discipline for the moment seems not to be joyful but sorrowful.
That's what.
Verse 11.
Okukangavulwa kwonna mu biro ebyakaakano tekufaanagana nga kwa ssanyu wabula kwa nnaku.
Yet to those who have been trained by it,
naye oluvannyuma,
afterwards,
naye oluvannyuma,
it yields the peaceful fruit of righteousness.
Kubala ebibala eby'emirembe.
Jesus will discipline us if we choose not to obey like he's forgiven us.
Katonda ajja tukangavula bwe tusalawo obutamugondera nga bw'ayagala.
James 2:13 says,
Yakobo 2:13,
judgment will be merciless to the one who shows no mercy.
Nti omusango gulijja eri oyo atalaga kusaasira.
So verse 35, back in Matthew 18, verse 35, what is the lesson? What is the lesson for us?
Kakati wetu dayo matayo, olunyiriro lwa 35, 18, 35, chiche tuigamu.
We are to be forgiving as God has forgiven us. This is not forgiveness for salvation, as that would be a work. That would be earned for salvation. It's not forgiveness for salvation, as that would be works righteousness approach to salvation.
Ekyo tekwandibadde kusonyiwa okw'obutuukirivu wabula kwandibadde kukolera butuukirivu.
But those who are saved,
abo bonna abalokoleddwa,
transformed,
ne bakyusibwa,
given a new heart,
ne baweerwa omutima omuggya,
will manifest a life, will show a life,
bajja kulaga obulamu,
changed by a forgiving attitude.
Obusonyiwiddwa wabulanga mwekyo bakikola okusonyiwa eri bannaabwe.
And it says here in verse 35, my heavenly father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart. Era mwasa
tano agamba nti bwatyo ne kitange ali mu ggulu gwali bakola mwe singa buli muntu tasonyiwa muganda we omutima gwe.
We are to forgive from the heart. That's spirit controlled.
Tuyina okubeera nga tusonyiwa wabula nga kiviira ddala mu mutima oba mu mitima gyaffe.
Something that can't come from our own strength.
Ekintu ekitalina kubanga kiva maanyi gaffe.
It's a forgiveness that comes freely.
Kwe kusonyiwa okujja nga kwa buwa.
That ends bitterness.
Era okukomekkereza obukaawo.
That lays aside anger.
Okuteeka ebbali obusungu.
That refuses to dwell on the offense.
Okugaana okubeera nga kutunuulira oba okusesira kw'ekyo ekikwonooneddwako.
That refuses retaliation.
Era okugaana okubeera ng'okola okuwoolera.
If you're here this morning,
bw'oba ng'oli wano enkya ya leero,
and don't understand the forgiveness of Christ for your sins,
nga totegeera kusonyiwa kwa Yesu Kristo eri ebibi byo,
there is a day of judgment. You will stand before the king. And it will be too late. But today, there is time to fall before the king and to repent of your sins and turn to Christ. Now, if you know Christ,
kati bobanga omanyi Kristo,
then it's important for you,
kitegeeza kya makulu nnyo gy'oli,
to demonstrate the love of Christ,
okubeera ng'olaga okwagala kwa Kristo,
by forgiving one another.
Mwekyo ng'osonyiwa banno.
I will close with this verse that kind of sums up everything we've talked about.
Ngenda komekeza n'olunyiriri luno lumba wumbe ebyo byonna bye twogedde.
Ephesians 4:32.
Abefeso nya asatu mubiri.
Be ye kind to one another.
Mubere ba kisa eri bannammwe.
Tender hearted.
Nga mwina mutima emigonvu.
Forgiving each other.
Nga musonyiwa. Musonyiwagana.
Just as God,
era nga Katonda,
in Christ,
bwe yabasonyiwa mu Kristo,
has forgiven you,
nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo.
Let's pray.
Katusabe.
Lord, we stand before you with absolute thankfulness.
Mukama tuyimirira maaso go wabula nga tujjudde okusiima n'okwebaza.
Recognizing we could never pay,
nga tukitegeera bulungi tetusobola kusasula,
the insurmountable debt,
tetusobola kusasula bbanja eryo eddene lye tuyina.
But we have freedom in the precious blood of Christ.
Ne tuyina eddembe okuyita mu ssaayi gw'omuwendo ogw'omwana wa Yesu Kristo.
That if we repent and turn to Christ,
era bune kibeera nti senga twenenya ne tudde eri Kristo,
you will cleanse our hearts for all eternity.
Nti ogenda kuba ng'olongoosa emitima gyaffe emirembe gyonna.
And to be like you,
era n'okubeera nga ggwe,
help us to extend that forgiveness to one another.
Tuyambe tubeere nga tusembeza okusonyiwa okwo eri bannaffe.
In Jesus' name, amen.
Mu linnya lya Yesu tusabye.